Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 18. Nyuma y'ibyo Pawulo ava Atene ajya i Korinti, ahasanga umuyahudi witwa Akwila ukomoka muri Ponto, wari umaze igihe gito avanye n'umugore we Perusira mu Butaliyani, kuko umwami w'i Roma witwa Kilawudiyo yari yaraciye abayahudi bose i Roma. Pawulo ajya kubasura, kandi kubera ko bari bahuje umwuga wo kuboha amahema, aguma iwabo bakorana uwo murimo. Buri sabato Pawulo yajyaga mu rusengero rw'Abayahudi akajya impaka yemeza Abayahudi n'Abagereki. Silasi na Timoteyo bamaze kuhagera baturutse muri Mesedoniya, Pawulo yihatira kuvuga ubutumwa bw'Imana yemeza Abayahudi ko Yesu ari we Kristo. Bo baramurwanyaga baranamusebya, nuko Pawulo aheraka akunguta imyambaro ye arababwira ati,
amaraso yanyu arabahame, genda umwere, uhereye ubu nigiriye mu banyamahanga.
Nuko avaho ajya kuba mu rugo rw'umuntu witwa Tito Yusito wubahaga Imana, akaba atuye iruhande rw'urusengero rw'Abayahudi. Krisipo umuyobozi w'urusengero yemeranya agasani we n'urugo rwe rwose. Benshi mu b'i Korinti nabo bumvise amagambo ya Pawulo bemera Kristo barabatizwa. Hanyuma Nyagasani abonekera Pawulo ninjoro aramubwira ati,
ntutinye, ahubwo emera uvuge, we guceceka ko ndi kumwe nawe. Nta n'umwe uzagutera ngo akugirire nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mujyi.
Nuko Pawulo aguma i Korinti ahamara umwaka n'igice yigisha abaha ijambo ry'Imana. Ubwo Galiyo yatwaraga Kaya ategekera Abanyaroma, Abayahudi bahuza inama yo gufata Pawulo bamujyana mu rukiko bamurega bati,
uyu muntu aroshya abantu gusenga Imana mu buryo bunyuranyije n'amategeko.
Pawulo ngo ajye kugira icyo avuga, Galiyo abwira Abayahudi ati,
nimwumve mwa Bayahudi, iyo bijya kuba ubugome murega uyu muntu cyangwa ubugizi bwa nabi, najyaga kubihanganira nkabatega amatwi. Naho ubwo ari impaka zishingiye ku nyigisho no ku mazina no ku mategeko yanyu bwite, nimubyirangirize, sinshaka kuba umucamanza wabenshi.
Nuko abirukana mu rukiko, bose basumira Sositeni umuyobozi w'urusengero rw'Abayahudi, bamukubita imbere y'urukiko, ariko Gayiro ntiyabyitaho na busa. Pawulo yamaze indi minsi myinshi i Korinti, hanyuma asezera ku bavandimwe afata ubwato agana muri Siriya ari kumwe na Purusira na Kwira. Atarava i Kenkereya abanza kwiyogoshesha kubera umuhigo yahize. Bageze Efezi, Pawulo ahasiga Purusira na Kwira, nuko we yinjira mu rusengero ajya impaka n'Abayahudi. Bamusaba kuhatinda ntiyabakundira, ahubwo abasezera hati,
Imana nibishaka muzabona ngarutse.
Nuko afata ubwato ava Efezi. Ageze i Kayisariya ava mu bwato ajya kuramutsa ab'itorero rya Kristo ry'i Yerusalemu, hanyuma ajya Antiyokiya. Ahamaze igihe arahava akomeza urugendo anyura mu ntara za Galate na Furugiya, akomeza abigishwa ba Kristo bose. Icyo gihe umuyahudi witwa Apolo ukomoka Alegizandiriya yageze Efezi. Yari umugabo uzi kuvuga, akaba n'umuhanga mu byanditswe. Yari yarigishijwe inzira ya Nyagasani kandi akavuga ibyerekeye Yezu, akabyigisha uko biri ahimba wari mu birere. Nyamara kandi yari asobanukiwe gusa ibyerekeye kubatiza kwa Yohani. Apolo atangira kuvugira mu rusengero ashize amanga. Purisira na Akwila bamaze kumwumva bamujyana imuhira, maze bamusobanurira inzira y'Imana ngo arusheho kuyimenya neza. Nyuma igihe Apolo yiyemeje kujya muri Akaya, abavandimwe mu mujyi wa Efezi bamuteye inkunga, bandikira abigishwa ba Kristo muri Akaya ngo bazamwakire neza. Agezeyo agirira akamaro kenshi abemeye Yezu babikesha ubuntu bw'Imana. Yagishaga Abayahudi impaka mu ruhame akabatsinda, atanga ibyanditsweho umugabo yuko Yezu ari Kristo.